Baby, I want to get so quick and do it. Take it, see the ndima na hivi hawa na bidha kumikuse yumeleza Eo kuzungu cha dunia nzima umana na zuko
Alex Madrid Buda. Mana mungkin bro agak dombi ya.